cross my baby mom. I see my future in your rising stars and I'm not kidding. It really hurts to know that you don't care. You not here. You don't care that you not here. Cause I care. What kind of single do you make? She's honey. I be my time nigga dani. Wanataka kuniharibia. Nikikukatia ndo njukia na kamu. Na chinga na jambu. Kinipatia ndo kristia na kamu. Na nayana na jambu. Kinikasia nira yao. Nira yao. Fura yao. Mushitakachi. I plan to give you attention. Undivided, that's my intention. Cause I can see you are frustrations. All these girls trying to mess what we have. Loyalty, fidelity. Show you my identity. Believe in me, my promises. I love you till the end of time.
I love you till the end of time.
Now reminisce, killer time.
Reminisce, killer time.
Ukirudi nitakuchorea song. Alafu nitakutolea form. Kijani nitakuashia bom. Bom. For you. Nikikukatia ndo njukia na kamu. Na chinga na jambu. Kinipatia ndo kristia na kamu. Na nayana na jambu. Kinikazia nira yao. Nira yao. Kura yao. Mushitakachi. Nataka dem nimechoka na kuhanya. Chukua singo ina aibu sana. But kila time comes nikipata ndo mademu wanaingiliana wanataka kuniharibia. Nikikukatia ndo njukia na kamu. Na chinga na jambu. Kinipatia ndo kristia na kamu. Na nayana na jambu. Kinikazia nira yao.